vanishing. You make me feel like nobody, oh. Moyo wangu mupiga keyo. Akili saivi hata zichaji. Hazichaji. Mambo masikini zai. Leondo la jonia mwenyewe mama. Kweli umasikini ufai. Haufai. Nagama kuna agoza nilifanya unisame. Penzi letu liwe safe lendele. Nikueleze ili mambo yawe sawa. Ila nikikumbuka tu jinsi ilivyokukea. Ila saivi minaona you don't care. Penzi langu minaona na pepea. Ila sawa. Hajena yani wewe kwangu ulitosha mama. Ngoja ngoja naumizaga tumbo. Ulopendo umegeuza fimbo. Ila sawa. Likuita honey na baru kujali. Barabarani kanacha mini kuchali. Kama mti honey umenipa nimefeli. Hanipo gizani minatembea sikoni. Fanya zoba, wenzangu ndo asha take over. Moyo umeogea mateso, haya maumivu ya poni tena. Ila sawa, 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 sawa.
Kweli mama sikatai. Nikakukea bado kamgai gai. Moyoni mwangu mpaka nkakuitani. Ila sawa, ila saivi, mapenzi siamini tena. Yalinifanya nkashindwa hema. Ila sawa. Nikuitahani na bado kujali. Barabarani uganiacha mini kujali. Kama mtihani umeniva nimefeli. Nipo gizani minatembea sioni.
Ila sawa, 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 sawa. Ila sawa, 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 sawa.